no na eguno mu kwano omo kwano kwatutonderwa buli mtu akutenda lulwe oyagala omuntu n'omwesiga n'omuwe byamabyo nayagala omuntu kyesamanya ntyaliba mulabe wange mweyafuna asinga namunyumiza byona ebyama byange gyenakoma okwagala gyenakoma okukyawa yantamya lavu nenetamwa era kati nagivako nawendeka lavu ndeka ndeka mu mirembe njalina obulumi mu mutima gwange nebirowoze nkumu byewajjuza mu bwongo bwange lavu ndeka nesonyiwa onerabirenga bwe nakwerabira sikyalina na budde obwokulumwa ezo levo nazivako lavu ndeka ndeka mu mirembe nkyalina obulumi mu mutima gwange nebirowoze nkumu byewajjuza mu bwongo bwange lavu ndeka nesonyiwa onerabirenga bwe nakwerabira sikyalina na budde obwokulumwa ezo levo nazivako wabulira ebyama kati aliwa lwakirave kukozesa ensobi busiga obukyayi era okungula bukyayi wayongera bingi kyewerabira kyomukwano gufedinga ngoyabadde kwagala afunya kusinga kati osaba okomewo werabidde kyomutima wagutadda tonyumiza lavu nesonyiwa nekanze mu mirembe lavu ndeka ndeka mu mirembe njalina obulumi mu mutima gwange nebirowoze nkumu byewajjuza mu bwongo bwange wayongera bingi kyewerabira kyomukwano gufedinga ngoyabadde kwagala afunya kusinga kati osaba okomewo werabidde kyomutima wagutadda tonyumiza lavu nesonyiwa ndekanze mu mirembe.